na safa na saka noti
shida
japona bana ila si joki
shida
dele na safa na saka noti
shida
japona bana ila si joki
shida
chongo zilo chongo so meki na saka donyondole mikosi wana longo longo wari wengu ananipiga madongo emora wangu anatak shindana shindana na mimi bado anapanga maurana maurana ndo mwene mipangwa funona wanabana swana bana minko gadona zani ntakwama misi kwa mimi na let's go
haya maisha yangu haya kos shida kunifatilia utajipata haya maisha yangu haya kos shida kunifatilia utajipata
do your life I do my life, haya kusu maisha yangu ni poteze. Do your life, I do my life, haya kusu maisha yangu ni poteze.
Weni poteze, weni poteze, weni poteze, weni poteze. Haya maisha yangu haya kusu, shida kunifatilia utajipata. Haya maisha yangu haya kusu, shida kunifatilia utajipata.
Sobe wangwe, mina pambana nali yangwe. Uko kwa mutima wangwe, mina kupenda baby wangwe. Usone siku pendi, mina kupenda mama. Usone siku zingati, shopping za mana. Natafute ni kutunze wangu, kimwana. Wanaropoka wewe puze mlezi, wawana.
Haya maisha yangu haya kos, shida kunifatilia utajipata. Haya maisha yangu haya kos, shida kunifatilia utajipata.
Do your life, I do my life, haya kusu maisha yangu we nipoteze. Do your life, I do my life, haya kusu maisha yangu we nipoteze.
Haya maisha yangu haya
kos, we nipoteze.
Nifatilia utajipata,
we nipoteze.
Haya maisha yangu haya
kos, we nipoteze.
Nifatilia utajipata,
we nipoteze.
Hey, hey, we nipoteze. Haya kusu maisha yangu we nipoteze. Hey, hey, we nipoteze. Haya kusu maisha yangu we nipoteze.
Do your life, I do my life. Haya kusu maisha yangu we nipoteze. Do your life, I do my life. Haya kusu maisha yangu we nipoteze.
Shida ku
Malega TZ, huh?
Shida ku
Street Gang.
Shida ku
Bacha Gang. Again now.
We nipoteze. We nipoteze. We nipoteze. We nipoteze.